mani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Altinere no gay jiddi lewru mars jena yemde suki der maison de la presse bamako njottino no do kabaruji yu mor way galo kanko noddirteedo Mamadou Keita wonto oggi jande to yalomo noddirte demokrasi le leedi meedi ni miccitede wi di ko on duubi chapantete didi ko demokrasi bangili nokko andibe kabaru politique e kolitide faande ko ndartete ko hebaaka miccitede wirle no gay jagum lewru mars 91 di jam kanyu yupi le leedi ni so demokrasi bangude le nokko ngaram faltade dum e journal lew ramadan li on do wattu fatan wobbe defan nyamduji di fa kewa do korka ka tacci titte do fa wobbe njaha jaltina di do nyamduji njaha juppa wobbe do tan fe ko ngatta kulu do mudan woni ko newaki hol alislama ko wi le hen on garam famtade do e journal ngal di wono sembe kabaruji dum jiggini on do bete hande di bismillah modo e hadade nogay jagom lewru mars 91 nogay jagom lewru mars 2023 hikka won duubi chapantete didi ko demokrasi bangile leedi meden di miccete den wiide pelle politique gonnode le nokko kanye fa yottio pelle tiagontodo yimbe le gollobe li nokko kanye ngadno majireji mudo le on do wotto so mbi president Moussa Traoré yoppo nokko secrétaire mudum fu o yoppi nokko sabi de lam makko o waylita hono wori Mamadou Sama Seku
ndedo yambere demokrasi Mali wadama ili alhali kersado yo bangal he intingol leedindi hun changol hore sariaji wote yottagol kubaje leedindi e joingol gullirde humaninde landinal woteji kanon yimbe le yogabe e madraji 1991 na jokiti woitade aniya mamado bangal luntude nugal sariaji 1992 hebangal do mursra yonkiji kewdi e bimabe be dadi dum don politinko be goytike bantingol woteji nugal sereji bimabe dum do yo dabare lamkobe junnude wattu transition mister wide politinkobe hobe darori lamkobe hinnaade telaji di jogi leedi ndi buru fuf bangal jande denagu jogala lobbo lam be beedi wide dun haninu yawiri dabare hebane murtiriji golle ngondi leedi ndi murtobe hobe yilla mabbe yo huncangul hore sifa lobbo golle mabbe ngurra mabbe
kanko lamido lam hakkundeje mom no detta Assimi Goita hollitan wede Kenya o yottu yiki hono nokku mom no detta monument des martyrs do bomako do juini ton pindi on do wattu fudo yoyi malin kobe kanye kan yewdo no leedi ndi han yarde nyaloma hande no ko nayri bangal andam politique ko li tiwi sa jewi demokrasi le leedi meden ndi fa hande ko darte ko heba ka kanko no detta Pierre Bakor wat Traoré o holliti wattu juno demokrasi no wori no kanye no leedi Mali ndi wori no sa jewi dun yatta fe keddan ko mo sifi do en do faccitango sitan sidibe
les différents coups d'état
hippon lamuji ko wada leedi malni famde 1991 wartande hane an holita wi kulleji yogajum ko mata ko moddale leedi meden di mede way halde wili hippon lamu ni hitan 1991 kulleji hewdi hebi lawol du won ko noddirte liberté d'expression homo fu wartango ma hala leedi fatade journaliste indu yamire hala yogaj kulleji yogaji hewdi an li lamu portal ko bibbe leedi mali hane tinnade fama fa handen du misal mudun woni ye bani adama kay golleji ibiddo leedi hani wadde so lam portal hunchina hore hone pelle politique di heewi fa wala sedan ceggal mudun bibbe leedi malbe ndu futtino anta ko halta ni lam portal
wakande demokrasi wadano leleti meden di wobbe kay kollitidan miccito fa hande jeggitay don dubbe bibbe jeggitata don du fa dobe kaade non be do yimbe no hono hawrno wakande do bangano leleti meden di no kay jeegom lewru mars 91 fa kemen fanta de fa hande kedden sitan sidibe e Mamadou Sama Seku
onde bayin sokoma
watti sappo jamde wonko yotti galle kanko debbo nayejo noddirteedo Aramata Bagayogo mo dum yottoto dubi chefandi jitti ni dene medina kura commune de ni genni bamako o holliti o nyalane 26 mars 1991 heddikin e hakkile bibbe leedi Mali fu
Moussa minedo sokoma
nyande hipugul lamu Moussa o inrabe kulay fi fotude e mayde sabi sukabe mabbe wattu wadi non te wuji sukabe tan yete non le buli di jam an tatteji di fuf Moussa dalke non goto fuf holti non wiide kala njaltudo nyande mudun jank
Fuseni Sisugo kanyo netto goto furdo ende nyalane winnane le tarikeji o holliti misnen makko tagane gedrabe makko mirabe makko e anda makko ko heewi maybe de nyalane lewru mars hital 1991 li majireji wadade
bon
le imadraji di guldo amen goto masimbinirama jab goddo dun barmi e jungu gidan goto dun no warama e leedi do bonandaji di jegitaye Bakari e Madou mbarabe nababe lupta Sallo Gabe Touré
ko felala yuta yoro
miccutunde wi ciagal yippegon iidian wonko leedi mallin hewti lamu demokrasi ko noddirte lamu portal ka en leede hewde yogaji kli aduna kasin lewi yogabe
dido kabaruji fuso ngabiddo pema ame ande to do ba hebdi ton non do page Facebook e compte Twitter studio tamani lewru Ramadan micciteden wiide galleji kewdi le leedi ndiata won ko defata ko an jabbiti sane wakkatiji dun defata fa dun heewa so bammi fa korka ka taccitaama dun ronkan timmude fi tawe yimbe wobbe anton ne fe ko ngatte kuno do mudde dun ko yafira dun en hodo fu alislama ko wili o do golle hono kordo hani wurrude fa kebe famtaade fande kebe sitan sidibe e Mamadou Samasiyeku
Allah yida fe goto bonno nyamiri dun ko holliti docteur Mahamane Mayga o yo goto le fedde entretien l'association initiative islamique pour le développement du Mali le wi mokko lewru korkaru wada ka kamere yimbe ana nyama dun hollitita yimbe famdina ko nyamda
Ramadan wona fe wottu mo goto fufuna hani hinare nyamduji kewdi wona fe sodde nyamduji woni ko wanya ka na hani dun yare jamjam Allah subhanahu wa ta'ala ile alquran karim holti wiide nyame njare de fi abitere li nyamduji di sabbi Allah subhanahu wa ta'ala yida fi bonnobe
tiagam wadde ngay sapo didi pati nyamay du ana wawadre torra do cellal tamonde yogabe dunge cellal holliti lafi nyamande ana nato torra do bani adama jallo hajja maje sangare o yo goto e andino di kabaru
normalement l'organisme
ko wubi kay ciri tati na do hani nyamde le nyoloma hewte le livre Ramadan na do nyalla nyamali so yama jamadun a nyamata no haniri mo ena fi neddo bangal cellal fartiji kewdi ngudi hen bay dan ko finde cialli jomum en wa sambir du nyawuji kewdi cuudidi kono nyawku balla ma dun no jonte lolo be tifoid
le lewr korgaru yimbe fambe dina holliti mi wadde ballegu do buru mudide
wattu jone kala hono kabaru nokku no dirtedo kuli korobe bi hi lumo humi ngo kabaru lewr Ramadan do be puddi dun ton yimbe le humni be kabaru jagoji kanyam gonde watton imadaraji ko ni fana mudu fab yalon cogo kudde de kani jipirade le odo nokku ko yata jagotobe tema dron kanyam iwrile ngalure pamakonde kanyam eto kuli korote be gonde wadde to goddo lumo be jukitito dun ton le lewr Ramadan do fusolando jabi wattu jono wonko yale beme ande tobe collectif wiide won dogotoro goto mangal pade kanyum fiidun banaw le hopital di Mali hono wori sitan sidibe
dun gonga jati yimbe ko heewi holliti o kabaru du beme ande de ade waji udena jati ana winna hopital di Mali won capitaine goto fiido dogotoro debbo goto fa ngiye mudun heli sabe nyawnugo biddo mudun mo sella joga bidde holliti du beme ande de wi jingintobe hacce dogotoro me holliti wi dogotoro de hopital di Mali an han yewde murtar golle so dabri fu fiaka yalla o capitaine ana nangge ceggal lugan goji wadaadi hollitaama wi o dogotoro debbo fiyama to neddo goto 30 dabbine le hopital di Mali ga video sirbanso ana holita wi hono dum wolle hakkune dogotoro debbo kan e capitaine ga ko buri selude yodo neddo goto moddo hore mudun bodi do cionci laamu ta wala yoga be sedigen wi o neddo yo minu sergeant chef police goto mun ko wadi hore mudun capitaine so wadi di golleji ga neddo wadi di golleji to ngama to laamu on mawni ko mo hebi talgal mudun on hollitito wi kanko bodi do kadule o do to ngama to laamu yala ana hollitita hone minu mudun gorko hebi talkuru mudun gollirnu
wattu jone en kala on kabaruji ko le yonternde le leedi meedindi bamde nyaloma kejjanaado ko nayri bangal ndiyam ceni dan fa yotto tongane ni minisma yaltini kanye fiugol bolon fa jawo hella be kan yaade kan Cote d'Ivoire 2023 du wonon kabaruji dimi memata di hono wori Mamadou Samasiyeku
min puddiran yambere nyandi nogo didi mars nyaloma hertanago ndiyam ceni dam wadde wattumo rafin jam taykama bamako do e kede leedi ndi e bi ardibe kabar mudun alqadara kebal ndiyam yo alhali chapande jiddi le temdere maliga jamarande ndarri lamko be fa hande tinnadi kabaruji yonterende yo dun humputingol tongande binisma e do alhali hakkeji tomonte en le mali do jogola hakkeji tomonte en le mali e le talkurundu hultama wiide ko buri temet tati yiddugoji ngadama alhali jettile temdere ngadbe bonandaji di yobburi fuf gube EGS e kanye jenim larmi mali dun indama e kabar mudun kanon no gouvernement mali na sikiti on don ko en timdiran kaw jagabule en mali fewde scorpion gambi bangal eliminatoire kan 2023 sukabe eric sekuchel pi gambi didi emere odo kaw tatobo yo hononi jagabule mbeki billawul kan 2023
se krab don garte haddude bete hande do kabaruji meden dimi juuti on sane hedade heju jamme so ngabirdo pema me ande to do mbahe ton dido kabaruji su so ngadi www.studiotamantop.org no noddi numero via mo RMR 37321 yewtere meɗen bete hannde nde waran yo waɗe dow hawaluji ɗum no posemeje ko jamare nde sotto so watte awdiji yalla no wara kuɗɗe huuɗeji kañe ko nandi e muɗum. Andanɓe kabaru cellal kay koliji sa ƴeewi ɗum moƴƴana hawaluji ɗum moƴƴana cellal ɓinguel adama kañe ko nandi e muɗum fou. Wattu joni hoɗo fou neɗɗo wawi lumtinirde ɗeɗo posemaji fa keɓen famtare keɗɗen kanko Mamadou Sama Sow koye sitan Sidy Bé ko pewni hen dow hen.
To Tumbudu toon ndemoɓe yogoɓe holliti dulla e fe kuteji ɗiɗo produit ji ɗi hono kanko Hamma Mayga gonɗo ley laamu Tumbudu.
Ɗi posoneji ana wawi natade saabe bonna leydi. Sa ƴeewi misal jaati ñalana hannden ɓiɓɓe leydi Mali ana yaha leeɗe yogaji wadde sifa posoneji ɗi jillaka ɗi ana bondi e leydi meɗen ndi. Ɗiɗɓel muɗum soni ɗi posoneji pompirama guese ɗen a tawan ana bonna fe ñamirin. Misali muɗum jaati les jardin ngaji lemeteɗini so a pompi ɗum hannden a wawa ñamude ɓiɓɓe leɗɗe ɗen ma haako jiɗin le balle ɗiɗi caggane ɗi golleji waɗa
nawtorgol posone le gueserimo Mali ɗo yo alahaali capanɗe jeɗɗiɗi temedere wattu hitande 2021 ɗum hollita e le tongande Banque Mondial. Ndemoɓe gonɓe toon holtina andane jaati kuteji ɗeɗo posone ɗe kaɓe jettiraka nawtorade ɗe.
Posoneji ɗi moƴƴa e leydi nin meɗen kaaja kulleji yogaji ko fabdo amen hadde posoni ɗi pompede le nokkuji ɗe. Min jaati mbiɗa andi hannen ɗi posoneji moƴƴa fe calɗe bani adama meɗen wonde fiide dabriji yalla gollude ɗi posoneji ana acca ngam en lonki tofon saabi boɗɗe fof walna amen e o watti
ko gonɗiɓe kabaru sottugol ɗeɗo posone ɗe holti wiide dabriji gondi fiyede yalla ɓuytude kuteji muɗum. Keɗɗana Ousmane Silla kanko woni hoorejo ɓeɗo sottoɓe ɓe.
Menen mi woni dabriji goho muɗum tofon neɗɗo fou miliɗo pombude ɗi posoneji ana hani jangguinede kabaruji muɗum. So a waɗne jande a famminten honone watta so reenoɗa le watti pompugon ɗi posone mi famintinten sifa posoneji ha ɗi pompede ceggal muɗum kasin a tawan le guese ɗen gilɗi e nandal muɗum ndu sifa muɗum ana woodi. So noɓe anta posoneji fou ko wawata warre ɗi gilɗi ɗum
dans le champ.
Donke en hawalu yogaɓe holti wiide ɗeɗo posone ɗe moƴƴana fe hawaluji ndenno ɓe holti wiide eɗen mbawi jaati lontodirade dabareji goɗɗi. Kanko Donke hawalu Adama Sambu Sisogo misalu holti natorgol compost eko nande muɗum.
Pompugo ngo ana hassiguini sanne saabi watti nungu huuɗoji mawɗi ana fuɗa le gueseɗen saabi so nokku ana heewi winde sanne huuɗo ana satta ɗen nokkuji ɗum ɗo ana saabo hannen meɗe waɗa ɗe posoneji le gueseɗen saabi woni guese yogaji ɗum son a waɗa hen hono ɗi kulleji ana tiiɗi ɗe moƴƴo jaati saabi gilɗiɗi e nandal muɗum ndu ana bona ko remete o ana ñama haakoji kulle remeteɗe ɗen.
Dunke goɗɗo mimi haala nawtorgol dabareji finatawaji ɗi keɗɗan Zoumana Koulibaly.
Kulleji yogaji ana moƴƴine to yimɓe aran ko nagata kulle gueete le gueseɗen hono gilɗi e nandal muɗum ko bonata ñamiriji. Feyñolma hannden dabiriji moƴƴinde ɗi kulleji ana wawi fiyede yalla ɗe kulle bonanɗe guese ana nangge taw wala pompegon. Aran noon a tawan le guese fou sukaɓe yogaɓe ana cuuɓe ko heɓata guese ɗen pati kulleji bonna ɗum ɗum fof ana wawi waɗe le ñolman hannden.
Ɗeɗo posone nawtoraɗe yalla warde kukoy kuteji muɗum waw jaati yettade cellal ɓinguel adama e widdunke en cellal yo ñawuji hono nawal reydu cancer e ko nande muɗum. To ene timata yettere meɗen hawalu parlon environnement heɓanen Fatiyatara on jarama heɗade on ji yontere warore.